hatari mtu huyu, booms azikati kama striker watu kuyu.
Mita anajua ukizingua
mafuse.
Mita anajua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita anajua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Okay, mambia nyani, asari na ndizi, asari tam. Ni kuweka mapazia kwenye milango ya fahamu.
Naam, naona mna jam jam, kupata ni zam zam, ebana ham ham.
Neno moja kwa vigogo mali asiri. Semeni ukweli, nani anayehusika na ujangiri? Nani anayehusika na utabiri? Au tabiri moto wangu baada ya miaka miwili.
Demo wako na bendi, yani twanga pepe na mikono mitatu. Mmoja wa sweet.
Wakikusahau, usisahau kwa sahau. Wakivuka mipaka, tunavuka minyao.
Sometimes nikiwa na njaa na mla tesi chokoleti. Ndo yule kamikaze, nisena feather case.
Rappers na piga hapa kati, wananiita twa kiduku. Niambie nani mshindi mechi ya Simba na Zuchu.
Mita inajua, manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua, wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita inajua, manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Okay. Bonjour kwa masava paka flares na kwea pipa. Pisi yangu ina mguu wa bia na leo wa sifa. Sichagui kabila wala ushemeji man fongo. Leo nampakia mkongo demu aliyepaka mkorogo. Nimemwona Kizito na kibonge mwepesi, wanasonga ugari na maji ya betri. Shuri ni mbezi kwa mpipa, then maji amekatika. Kwa Tegeta tanki booth nafata mago meni mapipa.
Majungu mtaji kujikompea na mimi ni kutafuna maji.
Iligoma na weka YouTube zen kimia si promote. Na kesho na kuja dam nipoke Air Force.
Na meza beat wananita jani.
Let's go.
Tupa na mchola tatu.
Asante Mungu umenifanya nkue. Refa ni wawa na wafunga wali mafala mjue.
Mita inajua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo mastermind. Ukizingua wanango takumind, wanango takumind, wanango takumind. Mita inajua manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede
master.
Na his level wezi
master,
subiri labda ni dede.
Manengo mastermind, manengo mastermind, manengo master.
Mastermindy.